jina lake Jehova Shama. Nitamsifu japo shida, hata kwa raha nitalimini, nitaliinua, nitalitukuza milele zote. Sihi leo uje kwa Yesu Mwokozi upate uzima, japo magonjwa masumbuko tele ya kuandama kila siku, yalete kwa Bwana Yesu ukapumzike, yalete kwa Bwana Yesu ukapumzike. Ewe ndugu yangu na kusihi leo uje kwa Yesu Mwokozi upate uzima, japo magonjwa masumbuko tele ya kuandama kila siku, yalete kwa Bwana Yesu ukapumzike, yalete kwa Bwana Yesu. Jina lake Simba wa Yuda, jina lake Jehova Jireh, jina lake Jehova Shammah. Nitamsifu jina lake Simba wa Yuda, jina lake Jehova Jireh, jina lake Jehova Shammah. Nitamsifu japo shida, hata kwa raha nitaliimini, nitaliinua, nitalitukuza milele zote. Jina lake Simba wa Yuda, jina lake Jehova Jireh, jina lake Jehova Shammah. Nitamsifu jina lake Simba wa Yuda, jina lake Jehova Jireh, jina lake Jehova Shammah. Nitamsifu japo shida, hata kwa raha nitalimini, nitaliinua, nitalitukuza milele zote. Jina lake Simba wa Yuda, jina lake Jehova Jireh, jina lake Jehova Shammah.